di cos'ela, cos'ela, uè.
Tandaye bomunta lu sasqinile temihleni moye ngalungile ngangthuli ngingedwa tangfikele vukekseni bangene akbalele tangsashele temihleni ntuphe umingashe. Ain't no lady, baby, baby, baby.